Niliyoshirika ine kati wangu kayumfira we mwine.
Era
tuwa wana boss. Samuna bine te wakamwe boss. Kati wangu boss kashweke songo mani.
Kuno
international baby Nabesha boss chapas.
Fresh out media.
Bela mchish nara mkupela mchish.
Simple.
Wawapa nganane kufpanga.
Simple.
Naritumpa na kukwala kafye.
Simple.
Pichangu kefi.
FIFA simple.
Eku bokushana tamwaka ipuntu